Ngicela sivule incwadi kaPetru yokuqala. Namhlanje sik chapter 1 uverse 3 kuya ku 12. Sayiqala ngesonto edlule uverse 1 no 2 la esabona khona ukuthi abazalwane bayihambi eyikhethiwe uNkulunkulu. Safundiswa nangalokho okukhetha ukuthi kwenzeke kanjani ku verse 2. Namhlanje ke sik verse 3 kuya ku 12. Ngicela siqale ngokufunda lama verse. First Peter chapter 3 chapter 1 verse 3 kuya ku 12. Makabongwe uNkulunkulu uyise wenkosi yethu uJesu Kristu owazala kabusha ngokwesihouse sakhe esikhulu ukuba sibe nethemba eliphilileyo ngokuvuka kukaJesu Kristu kwabafileyo, sibe nefa elingapheliyo, elingenasihla, elingabuniyo, enilondolozelwe ezulwini. Nina nilondolozwa ngamandla kaNkulunkulu ngokukholwa kube insindiso eyokwambulwa ngesikhathi sokugcina. Enthokoza kakhulu ngakho, nakuba manje nidatshukiswa yeyilingo eyinhlobonhlobo, ukuze ubuqotho bokukholwa kwenu okuyigugu kunegolide elibhubhayo noma livivinywa ngomlilo kufunyanwe kube ngokubongwa udumo nokutuseka mhla kwembulwa uJesu Kristu. Enimthanda ningambonanga, kuthi nakuba ningamboni manje kodwa nikholwa nguye, nithokoza ngentokozo engenakuchazwa ngamazwi netusekayo. Namukela umphumela wokukholwa kwenu oyinsindiso yemphefumulo. Mayelana nalensindiso, abaprofethi babefunisisa becwaningisisa ngomusa okwaprofethwa ngawo ebenza kwenzelwa wona. Baphenyisisa ukuthi yisiphi futhi sinjani leso sikhathi esakhonjwa ngumoya kaKristu owayekubo, efakaza ngaphambilini ngeyinhlupheko zikaKristu nangenkazimulo eyakuzilandela kamumva. Bambulelwa ukuthi lokho ababekwenza babengazenzeli nje bona, kodwa kwakuqondene nani. Njengokuba bakhuluma ngalezo zinto, nani esenzizwa ngabashumayela ivangeli kini ngomoya ongcwele othunywe evele ezulwini, lezo zinto iyingelosi eyilangazelela ukuyibona. Amen. I-passage ende leso uyibuka namhlanje, kodwa kunezinto eziwu-2 uPetru azama ukuzenza kule passage engifuna uyicinge masikhuluma ngayo, noma ngizothinta ama-details amaningi kuyona, kodwa bheka lezinto ezimbili. Okokuqala, uPetru ufuna ukudumisa uNkulunkulu, ubusisa uNkulunkulu, and ufuna nabantu abafundayo lento ayibhalile bamjoyine ekubusiseni uNkulunkulu. Into ambusisela yona uNkulunkulu, amdumisela yona, umusa wakhe omkhulu ekusenzeni ukuthi sizalwe kabusha ukuze samkeliswe ifa elingcono kunawo wonke amanye amafa akhona emhlabeni. Petru udumisa uNkulunkulu, uyasimema nathi ukuthi asimdumiseni uNkulunkulu ngenxa yomusa wakhe omkhulu ekutheni asenze ukuthi sizalwe kabusha khona sizonikezwa ifa elingcono kunawo wonke amanye amafa emhlabeni. Into yokuqala leyo uPetru ayenzayo, usibizela endumisweni, ufuna sibe nokumbonga uNkulunkulu ezinhlizweni zethu, simjoyine ekumdumiseni uNkulunkulu ngalezenzo azenzile asitshela ngazo. Okwesibili, uPetru ufuna ugqugquzela labantu ababhalelayo lencwadi kanye nathi ukuthi ezinhluphekweni zabo babe abantu abanethemba, abanentokozo, ababekezelayo, abamthandayo uJesu futhi bekholwa uyena noma zishi inhlupheko zinzima. Ufuna sibe abantu abagcwele intokozo ezinhluphekweni, sibe abantu abagcwele ithemba ebunzimeni beyimpilo zethu, sibe abantu ababekezelayo abaqhubekayo bemthanda uJesu futhi bekholelwa kuyena noma inhlupheko isaqhubeke. Lezo zinto ezimbili okufanele uyicinge la masifunda lento. Bheka izathu zokudumisa uNkulunkulu kanye noPetru lento esifundayo, and then buka lezi zinto uNkulunkulu abiza ukuthi wena ube nazo noma ingabe inhlupheko zibhokile empilweni yakho, kuningi obhekene nakho. Asiyiboneni ke lezi zinto kusukela kuverse 3. Makabongwe, kahle kahle igama lisebenzisayo ublessed, akabusiswe uNkulunkulu. Wangibuza umzalwane, yakhumbula ngithathi, kusho ukuthini ukubusisa uNkulunkulu? Siyazi ukubusisa umuntu kuchaza ukumenzela into enhle, noma ukukhuluma kahle naye. Kusho ukuthini ukubusisa uNkulunkulu? Ukubusisa uNkulunkulu kuchaza ukumbonga, ukumdumisa. Kahle kahle igama lisho nje ukukhuluma kahle ngoNkulunkulu, ube nezinto ezinhle oyishoyo ngaye uNkulunkulu. Ngakho uPetru uthi asikhulume kahle ngoNkulunkulu, asimbonge uNkulunkulu uyise weNkosi yethu uJesu Kristu. Ngokwenze njalo yena ufuna sivumelane naye, ufuna siyamukele lento ayenzayo, sithi amen kuyona, bese siyamjoyina ekuyenzeni i-calling le yokuthi nathi asijoyine uPetru ekudumiseni uNkulunkulu simbusise. Le passage esifundayo kumele iproduce indumiso kuwena. Mawulalele wezwa kahle, wafunda kahle ukuthi uNkulunkulu usitshela ukuthini, kumele kube nento ethi blessed be the Lord. Kumele kube nento kuwena ethi makabongwe uNkulunkulu. Mawungayitholi leyo nto, ushuthi awungizwanga kahle mangichaza, noma mina engachazanga kahle. Cingake into ezokwenza umphefumulo wakho uqubuke ngendumiso ithi uNkulunkulu makabongwe. Nazi izathu kuPetru asinikeza sona. Owazala kabusha ngokwesihouse sakhe esikhulu, uNkulunkulu wasenza ukuba sizalwe kabusha. To be born again, kahle kahle amagama abeya kanjalo. Sazalwa okokuqala ngokomzimba, sonke siyakwazi lokho, kodwa uNkulunkulu waphinde wazala kabusha okhomba ukuzalwa kabusha ngokomoya. Kithina sonke sisindisiwe. Okokuqala ukuzalwa kwenyama, lokuzalwa again, to be born again, kuchaza ukuzalwa ngokomoya. Masichaza nje kafishana, ngifuna ukungena khona kakhulu, kuyini ukuzalwa kabusha? Muntu mayethi, what is the new birth? Abazwane babizwa ngabantu abazelwe kabusha, kusho ukuthini masichaza? UJesu uyasiza, ungavula amavesi ngizokukhothela nje wona. KuJohn chapter 3 uJesu ubiza ukuzalwa kabusha ngokuzalwa ngamanzi nangomoya. Uthi kuNicodemus kuchapter 3 uverse 3, ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa kabusha ngeke ubone umbuso kaNkulunkulu. Bese kuverse 5 eyasitshela ukuthi yini ukuzalwa kabusha, uthi ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya ngeke angene embusweni kaNkulunkulu. Ukuzalwa kabusha, ukuzalwa ngamanzi nangomoya, kodwa sikasizakali kahle, yini ukuzalwa ngamanzi, yini ukuzalwa ngomoya? UJesu lamagama awasebenzisayo uwalanda encwadini kaHezekeli. Sangikufundele khona uzobona masinyane nje ukuthi asho ukuthini. KuHezekeli 36 uverse 25, ngiyakunifafaza ngamanzi, nawa lamanzi, ukuzalwa ngamanzi, ngiyakunifafaza ngamanzi acwebecwe, izwa ukuthi amanzi enzani. Nihlambuluke, nginihlambulule kukho konke ukungcola kwenu nakuzo zonke izithombe zenu. Amanzi achaza ukuhlambuluka, ukususwa kwezono ezabo kwakukhonza izithixo, nathi sisuswa lapha abanye bethu. Ngakho ukuzalwa ngamanzi kusho ukugezwa ezonweni zakho, kuchazwa ukuxolelwa izono. Kuchaza ukuxolelwa izono ukuzalwa ngamanzi. Bese sikuverse 26 uHezekiel mayiqhubeka, ngiyakunika inhliziyo entsha, ngifake umoya omusha ezibilini zenu, ngikhiphe inhliziyo yetshe emzimbeni wenu, nginike inhliziyo yobuntu, ngiyakufaka umoya. Naye le ndaba yokuzalwa ngomoya, uyabona ihlangene la. Ngiyakufaka umoya wami ezibilini zenu, ngenze ukuba nihambe ngezimiso zami, emnyakuyigcina izehlulelo zami futhi nizenze. Tokuqala ngizoxolelwa izono, ukuzalwa ngamanzi. Okwesibili, uNkulunkulu ufaka umoya wakho ongcwele kulabantu, enze inhliziyo yabo iguquke, akhiphe inhliziyo yetshe afake inhliziyo yenyama i-outcome ukuthi bahambe ey'misweni zikaNkulunkulu okuchaza i-transformation. Umuntu uma ezalwa kabusha uyaguqulwa ingaphakathi, khishwa inhliziyo endala fakwa inhliziyo entsha bese kushintsha nezenza, kuqale be umuntu manje olandela iy'miso zikaNkulunkulu. Ukuzalwa kabusha-ke kusho lezinto-ke ey'mbili, ukuxolelwa kwezono zakho nokuguqulwa kwakho from the inside out, wenziwa isidalwa esisha. Amen. Ngiyayivala-ke leyo parenthesis, sibuyele kuPetru. So-ke uthi uPetru uNkulunkulu akadunyiswe ngoba wazala kabusha ngokwesihawu sakhe. Into izulu esingayivezi kahle la iBhayibheli lesiZulu ukuthi kugcizelelwa indawana engaphambi kokuzalwa kabusha ethi wasenza yena ukuba sizalwe kabusha. He caused us, abaphethe ukuthi ngisibazwe ukubona lokho. He caused us to be born again. Okugcizelela into yokuthi indaba yokuzalwa kabusha into eyenziwa uNkulunkulu. Amen. Ubethe kuthina last week kuchapter kuverse 1 no 2, wasikhetha uNkulunkulu ngokwazi kwakhe phambili. Manje uthi uye owasenza ukuba sizalwe kabusha, asizenzanga thina. Akusinina eningikhethile kodwa yimina engikhethe nina, usho njalo uJesu. Akekho ngeza kimi unless uBaba emdonsa. He caused us to be born again. Uma uzelwe kabusha awuzange uzenze wena. Nokukholwa waba nakho akuqubukanga nje kuwena ngoba unenhliziyo ethambile kunabanye. Nawe wawufile ezonweni zakho njengabanye, umntwana wokulahlwa njengabo bonke abanye, kodwa uNkulunkulu wakwenza ukuba uzalwe kabusha, wakuvusa ekufeni. uNkulunkulu isidumba siyivusi sona. Amen. So-ke elezizula leyivezi kahle leyo, kodwa ikhona kwisigreki uma uPetru ebhala, he caused us to be born again, uNkulunkulu. Uthi-ke wakwenza ngomusa wakhe, ezifa kukho obvious, ufuna ukugqivisa ngempela, ba umuntu meshaya isigqivizo. Uyo wasikhetha, uyo wasenza sizalwe kabusha, futhi wakwenza lokho ngomusa wakhe, hayi ngoba kwakukhona into eyayinhle ngayo. Nani, hayi ngoba uNkulunkulu wapopola kwi-telescope ye-history, wabona ukuthi olo wayani uyoba nakho ukukholwa, ithi ngikhethe yena. Nalo hayi lo ngeke abe nakho, lo uzoba nakho, ithi ngikhethe bona. No, akazange asikhethe asenze sizalwe kabusha ngenxa yokubona anything kithina, ngomusa wakhe omkhulu. Leyo nto iqonde ukusitshela leyo nto. Ngomusa wakhe omkhulu, uyo wasukela, uyo wasenza sazalwa kabusha ngoba esikhethile ngokwazi kwakhe phambili, bese kufika iy'khathi wasenza-ke ukuba sixolelwe izono, siguqulwe ingaphakathi, okuyikona okuchazwa indaba yokuzalwa kabusha. Amen. So-ke simele ukumbonga ngalokho. UPetru usho njalo, simele ukumbonga uNkulunkulu ngaleyo nto nje iyodwa. Kodwa i-emphasis yakhe ekutheni simdumiselane uNkulunkulu iyadlula nje ekutheni usenze sazalwa kabusha. Igqila ekutheni sesizelwe kabusha, sizalelwa emndenini onjani. Ayithi wonke umuntu uma ezelwe uzalelwa kubazali, uzalelwe emndenini. Omunye kuyenzeka azalelwe ebukhosini, zalwe uPresident Trump, President Ramaphosa, zalwe kahle. Omunye azalwe umuntu azana nje azalwe yimina. Kodwa nami khona abawesi kunami, kuyenzeka uzalwe ngempela. Eyi, ufuna ukusho njengoJobe uthi, eyi ngiyaliqalekisa usuku lokuzalwa kwami uma ubuka nale ndoda nalo mama owakuzala. So-ke azalwa ngokufana, mazalwa ngokwenyama nje. Nala lokhu kuzalwa komoya, ukuzalwa kwesibili uPetru akhuluma ngakho, simele ukumbonga uNkulunkulu ngenxa yokuthi sizalelwa kwini mazalwa. Ile nto ozoyibonayo manje uma iqhubeka. Uthi kuverse 3, uma uqhubeka nawo, owasizala kabusha ngokwesihawu sakhe esikhulu ukuba sibe nethemba eliphilileyo ngokuvuka kukaJesu Kristu kwabafileyo. Sizalelwa kwithemba eliphilile. ngakalichaza ethu uzolibona uma silichaza manje lelifa lethu esiligcinelwe emazulwini kodwa sizalelwe kwithemba besabantu abangenalo ithemba sisafile ezonweni zethu besabantu ababheke esihogweni uthi uPaule ningena uNkulunkulu ezweni nani ngenanto eningayithemba uNkulunkulu engasiyo uNkulunkulu wenu ningamazi uNkulunkulu nibheke kulahlweni kodwa manje njengoba senzelwe niyabantwana bakaNkulunkulu nizalelwe ethembeni and yithemba leli eliphilile ochaza ukuthi yithemba eli active la empilweni zabazalwane khumbula ukukhuluma nabantu abaseyinhluphekweni la uthi ninethemba elisebenzayo la ezibilini zenu elisebenzayo la engqondweni nasenhlizweni zenu elenza ni behave ngendlela abantu abangayilindele kwakhona enhluphekweni nizalelwe kwithemba hayi elifile kodwa eliphilile ngoba uJesu wavuka ethuneni uNkulunkulu wasinikeza ithemba ngaye uJesu now into engifuna ukisho nje and before ngilichazile inithemba uma iBhayibheli likhuluma ngethemba alisebenzisa igama elithi ithemba ngalendlela thina silisebenzisa ngayo ukuchaza into ongazi noma izokwenzeka yini kodwa nje uyathemba shame iBhayibheli alikhuluma kanjalo uma likhuluma ngethemba likhuluma ngento esilindele ukuthi yenzeka yeke yenzeke siyilindele futhi sineyizathu eziphathekayo ukuthi yindaba siyilindele lento it's a confident hope i confidence yokuthi kunezinto ezizokwenzeka esilindele yakhumbula amachaza ukukholwa kanjalo kuthiwa ukukholwa ithemba ngezinto ezingabonakali ukuba nesiqiniseko ngezinto ezingakaphatheki so ithemba lokhunywa ngayo la iconfidence nesiqiniseko sizalelwe esiqinisekweni esenza kube noshintshe impilweni zethu ngezinto ezithize esoyichaza ke manje umzalwane umuntu wethemba umzalwane noma kunzima impilweni yakhe ngesikhathi samanje emhlabeni umuntu onezinto abuka kuzona phambili azethembile aneconfidence ngazo ayilindele ezenza aphile manje it's a living hope amen siyabekezela enhluphekweni ngoba kunezinto esizibhekile siyaqinisele emzimeni ngoba kunezinto esizilindele kunjengomuntu olinda payday uyabekezela noma imthuka imenenje ungabobekezela emothwe manje uya HR kodwa uyaqinisela uyaqinisela avuka ekseni abekezela emsebenzini ngoba uthembe umhla ka 25 umhla ka 31 ukuthi izongena imali nathi sinethemba eliphilayo kanjalo elenza kube nendlela esenza ngayo manje ngoba kunezinto esizithembile in the future amen manje sithembeni ke uthi ku verse 4 sizalwe kuleli themba verse 4 sibe nefa elingapheliyo elingenasihla elingabuniyo enilondolozelwe ezulwini leli themba esinalo ithemba lokuthola ifa bese yalichaza ifa lethu ukuthi linjani asikhulume nje ngeconcept yefa masinyane ifa into oyithola kubaba wakho so ukuzele isikhathi esiningi mayeseshona ashiyele izinto kuwena lezi zinto anazo ziba yifa lakho ubaba sometimes siyabona ukuthi yayikhona indlela yokulithatha ifa ukuba bengakafi ekhumbula indodana yolahleko baba nginikeza ifa la manje usaphila wahamba wayolibhubhudla waliqeda ifa lakhe so ke ifa ingcebo kababa edluliselwa kuwena ngesikhathi esifanele silichaza kanjalo ifa ingcebo kababa izodluliselwa kuwena ngesikhathi esifanele ngokujwayelekile ubaba mayefa kodwa sometimes ubaba uyakunikeza nje ngesikhathi esifanele ngokujaja kwakhe ifa lakho lelo manje beqeda usitshela ukuthi sina sezelwe okwesibili sino baba basemhlabeni kodwa futhi sinobaba manje emazulwini osanda kuzizala kabusha just like baba basemhlabeni besinikeza amafa asemhlabeni kodwa nobaba wethu osezulwini kunefa asibekele lona ingcebo obaba banazi imizi yabo imali abanazi emhlabeni bazoyidlulisela kuthina mabefa noma ngesikhathi esifanele mabethanda ukusinika no baba osezulwini ongafike yena kodwa kunesikhathi asimisile azodlulisela kuthina ingcebo yakhe sinefa ubaba asibekele lona njengoba kade sitshela ukuthi sizelwe kabusha uyachaza ke ifa lethu ke manje ayikho into engiyithanda ukushumayela njengokuchaza izinto uNkulunkulu asibekele zona ezulwini ngakho ngibekezeleleke manje sinefa okokuqala elingapheliyo imperishable ukuze makuthiwa asilethe ukudla masenze itafula lethu la bese sithi yophatha ama imperishables ungaphathi sinkwa ngoba after 3 days isoba no green sibole phatha lokho kusethinini okungazukubola ngokwasemhlabeni siwe sithi akuzukubola noma kuzothatha isikhathi eside ukubola kodwa lela gama imperishable lisho into engazukuhamba ihamba iphelelwe isikhathi ayizukuphela lento le sinefa ezulwini elingafani namafa asemhlabeni wasemhlabeni amafa makuyizindlu ziyadilika ziyakrekha neyimali ziyaphela ngokwasemhlabeni noma imoto ziyaguga ayikho into umuntu emhlabeni engakunika yona elasta forever zonke izinto zasemhlabeni zihamba ihambe ziphele kodwa thina sinefa kulo baba ozizele emazulwini elingapheliyo imperishable izinto ayichazayo la for example mase kufike leso sikhathi okutholele lifa thina okokuqala uqobo lwethu siyobe sesabantu abangafi thina siyobe sesinemzimba engafi sobe si imperishable kwathina asibona abantu abayohamba bahambe banyamalala emazulwini ngoba sebeshonile uNkulunkulu lo osinika lezo zinto ezimnandi ezibizwa ngefa yena uqobo lwakhe uNkulunkulu ongafi futhi ongashintshi ngeke ahamba hamba athi hayi sengiyawushintsha umqondo ngiyaniphuca manje lezi zinto ngakho izinto ayosinika zona zizinto ezingasoze zaphela thina ngeke siphele sizishiye noNkulunkulu ngeke ashintshe umqondo futhi ngeke aze afe singabe sisaba nazo lezi zinto lezi zinto uNkulunkulu asibekele zona emazulwini ubumnandi obungasoze baphela ubumnandi obungasoze baphela bonke obasemhlabeni ubumnandi bune time span asiqala nje ngeyakhe time span ukuthi wena uzofa wena noma ubumnandi buqhubeka wena phela uzobushiya kodwa ukabona ubumnandi buphela sometimes usakhona emhlabeni kodwa ezulwini uNkulunkulu sithembisa izinto eingasoze zaphela uthi uDavide ngiyathanda le verse leli Psalm 16 verse 11 uyakungazisa indlela yokuphila uzonginambithisa indlela yokuphila uNkulunkulu usazongizwisa lento eyokuphila ukuthi iyini what is real living uyakungazisa indlela yokuphila phambi kwakho in your presence kunenjabulo epheleleyo fullness of joy ezasemhlabeni injabulo ziyashoda ikhona mbijana shame kuyazameka khona kodwa kuNkulunkulu kunenjabulo ephelele ngayo yonke indlela ongayicabanga injabulo ama pleasure amnandi ngayo yonke indlela ongacabanga ngayo izinto ezimnandi mnandi ngqondweni mnandi enhlizweni mnandi emzimbeni imnandi emphefumulweni mnandi ngayo yonke indlela imnandi olimini kumnandi 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 bese thi intokozo yaphakade ingakwesokunene sakho at your right hand are pleasures forevermore webazalwane kusazoba mnandi uNkulunkulu owasidala uyasazi ukuthi wasinikeza ama taste buds anjani uyazi ukuthi yini emnandi emphefumulweni womuntu ngoba uyena owamdala umuntu wamnika lama taste okuthi uenjoyane umuntu wezo nto engishoyo uNkulunkulu wadesign umuntu wamenza wanezinto ayithandayo nayehalelayo naye enjoyayo umuntu uthi ke kuleli verse usazosigiqabeza ngalezo zinto to the fullness of joy nama pleasure ubumnandi obungasoze baphela pleasures forevermore uNkulunkulu asibekele wona emazulwini ulahle lomqondo ukuthi ezulwini kuyabhora ilahle leyo nto leyi unbiblical ukuthi ezulwini kuhlala phezu kwefu
mhlamba inkonzo nenkonzo ibuyibhore la emhlabeni mhlamba inkonzo engapheli uzohlabelela usenzo one way kukhona ozoshumayela into engapheli ikhiphe lento emqondweni wakho ngezulu noma singazi ukuthi uNkulunkulu sibekeleni uthi ihlalikaze libone nendleba ayikazizwe akukaze kungene ngisho ku-imagination yomuntu lezinto uNkulunkulu asibekele zona emazwe yes asizazi kodwa nakhe sikwaziyo zimnandi zimnandi forever asizukuhamba kuhambe sibhoreke uNkulunkulu uyakwazi ukukushaya nge-variety akushaye ngamazinga
awuthanini amen
akushaye ngamazinga angasoza kubhore for eternity angazi siyobe senzani bazo kodwa I can imagine a lot of things ngiyafisa nje ukungena kwi-spaceship ke si-explore le yinkanyezi eyingakaze yibona mhlawumbe kukhona amanye ama-planets ngempela kwezinye iy'ndawo esiyohleze siwa-discover nje one by one siwabona uNkulunkulu yena uqobo lwakhe uyinto engenamkhawulo siyolokhu simfunda nje ephenyeka kancane kancane uNkulunkulu ukuze umini makuthiwa wena njengo-anyanyisi ulokhu uphenya njalo uma uphenyeka uyangikhalisa kodwa uNkulunkulu uyothi ephenyeka sijabule even more njalo uNkulunkulu elokhethi kancane inkazimulo yakhe forever and ever ezulwini indawo yobumnandi
amen njabela u-anyanyisi noma uNkulunkulu uthu Petru ke sinefa elingapheliyo bazalwane ungabofunda basinyane phezulu kwamagama njalo ngoba yiyo lento eqonde ukwenza ukwazi ukubekezela inhluphe kwenzakho qinisela ngoba kunobumnandi uNkulunkulu akubekele bona sinefa elingapheliyo uthi elingenasihla okuchaza ukuthi aliqutshwe nalutho kuba igolide lalibuye liqutshwe nezinto namanje wasigqoka amaringi egolide aqutshwe namanye ama-metal ahamba gqwale kodwa lelifo esilibekelwe lona li-undefiled aliqutshwe nalutho kuchaza ukuthi it is of the highest quality le nto uNkulunkulu asibekele yona ubumnandi of the highest quality ubumnandi esingakaze sibuzwe la emhlabeni thina sasidalelwe izinto zasezulwini esingakaze siyi-experience uNkulunkulu asibekele zona oyothi mhla ungena kule nto uze ukuthi nayinto engangiyidalelwe mina konke okunye kwakwamazwibela nayo into yangempela siyoyi-experience emazulwini athi elingaboniyo okuchaza ukuthi alifade aliphelelwa i-value angeke uhambe ungabe usali-enjoya kodwa kuzolokhu kukhanya nje engathi ilanga liphume ekuseni lize ligqame esibhakabhakeni at midday impilo engunaphakade injalo iyoya ngokuya ilokhu iba ngcono ungazi kanjani ngoba ibi-perfect kusukela ekuqaleni kodwa i-perfection elokhu i-escalator chaza izinto manje nengqondo yomuntu engakwazi ukuyi-understand uthi ke enilondolozelwe ezulwini lelifa silondolozelwe ayikho ichance yokuthi lingasiphunyuka akekho ongasiphuca lona lelifa uNkulunkulu ulilondolozile amen uzothi omunye yes 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 yinhle lento echazwayo kodwa eyi ngazi kanjani ukuthi mina ngizokwazi ukubekezela ngize ngifike khona what if ngiwa endleleni yawuzwa lo mbuzo yebo ifa lihle yebo ifa ligciniwe emazulwini kodwa mina ngizofika yini emazulwini ngibuthakathaka nginey'linga ey'buye zingihlule sometimes angazi uma ngiwile noma ngiyobuye ngiphenduke yini what if mina ngingakwazi ukufika kulelifa noma lona lisecure ifa lami uNkulunkulu has got you covered nalapho uthi kuverse 5 nina nilondolozwa ngamandla kaNkulunkulu ngokukholwa kube insindiso eyakwambulwa ngesikhathi sokugcina nilondolozelwe insindiso ezokwambula ngesikhathi sokugcina nisindisiwe manje
khona insindiso uNkulunkulu anibekele yona ilokukhazimuliswa kwenu enisindisa kulomzimba enisindisa kulomhlaba enisindisa kulezono ukhuluma kahle hle ngokupheliswa kwensindiso yethu ukungena efeni lethu lokhu uthi ke silondolozwa ngamandla kaNkulunkulu ukuze singene kuleyo nto mfuna ngizwisiseke manje abanye benu ngizoshinta engingakaze engingayijwayele ukuyizwa la uNkulunkulu usilondoloze ngawakhe amandla usilondolozela ukuthi singene ezulwini kwifa asibekele lona sengathi uthi ungawari ngokuthi ifa ligciniwe kodwa wena kungenzeka ungafiki kulona no chance ukuthi ifa lakho lingantshontshwa igebengu uthathwa usathane no chance ukuthi wena ungangafika kulona wezo le nto no chance ukuthi wena ungaphelela endleleni no chance ukuthi wena kungenzeka uwe ugcina ungafikanga ezulwini alikho ithuba lokuthi leyo nto ingenzeka ngoba wena awugciniwe awakha amandla ulondolozwe ngakaNkulunkulu amandla you are guarded igama lisebenzisayo okuchaza to be kept safe yabona isekristimal gaqile ligade into yayo into ekuthiwa liyigade la akekho ozoyithinta le nto kodwa mhlawumbe angalipatanisa umuntu isecurity liqhamukele ngapha nangapha kodwa uNkulunkulu uzomthini wena ugadwe uNkulunkulu ukulondolozele insindiso le afuna ungene kuyona ngani ngizwayo manje bazalwane uthe kokuqala usikhethile kuverse 1 wathi uyena wasenza ukuba sizalwe kabusha ukuze sibe nefa uthi ke manje uyena ozosigcina uyena osilondolozile uyena osivikelile sibanjwe amandla akhe ukuze singene kuleli fa leli lento yaqalwa uyena emandulo lento yenziwa uyena mase kufika izikhathi lento izofezwa uyena ekugcineni owawuqala umsebenzi uzowufeza kuze kube usuku lika Kristu lento sikuyona yensindiso ayikho ntekenteke ngoba ayidiphendile kimina idiphende kuNkulunkulu owayiqala wayenza ngokungizala kabusha futhi ozoyigcina ngawakhe amandla insindiso ayipheli uma kade ikhona niyayikholwa leyo nto bazalwane uma siyikholwa leyo nto akufanele silisabe kusasa ingakho uPawule ekwazi ukuthi sathane jikujela ongakujikujela awuzame ndoda yini engasehlukanisa nothando likaNkulunkulu olukuKristu ayibali izinto noma ukuhlukunyezwa noma ukuhamba nqunu noma ukufa noma izinto ezikhona manje noma izinto ezisazoba khona noma yini enye ayikho into engaba namandla okusahlukanisa nothando likaNkulunkulu olukuKristu Jesu siqiniwe siqinwe ngamandla kaNkulunkulu angiqalanga mina indaba yensindiso wangisukela futhi uzoyigcina yena ngawakhe amandla uNkulunkulu wami lento yensindiso yami izilingo zizofika ezinye sometimes izongikeqa kodwa uNkulunkulu uzongivusa njalo ngizongena ezulwini nginesongi neguarantee ngoba uNkulunkulu usho njalo uthi njobe uqala umsebenzi enhlizweni yami igama lami libhaliwe encwadini zokuphila zasezulwini alisoze lacishwa nginendawo ebizwa mina emazulwini ayikho into uSathane angayenza ukungivimba manje ngoba ngivuka ngiginqika ngibheke khona amen siciniwe bancwele limnandele leqiniso yilento manje kufanele ukuthi eyimani ngiyakuzwa Petru makabongwe ngempela lo uNkulunkulu makabongwe lo uNkulunkulu. Azilele kulento yesibili ke manje. Ngizoyikha masinyane yona. Ngoba ufuna ukubalela nje izinto uPetru afuna ube nazo. Njengoba sewuzwile ngalento le.
uPetro ufuna ke ugcwale ithemba ke manje. Sitsheliwe ngethemba, inhloso yokushela ngethemba lethu ingoba ufuna ke silazi bese siyalibamba ngempela silinambithe ngempela silikhumbule siphile kulona leli themba leli. Awukho omunye ukhiye bathandwa wokwazi ukubekezela masekunzima. Sometimes siyaduduzana thina sizama kodwa ngeindlela eyisiza uhafu. Akuzu kuhleze kunje kusazoba ngcono. Ey kuyajwayeleka ntombi. Yaba khona amaqinisa kwehlango olingehliyo. Nakwabanye kuyenzeka lokhu bekezela qinisela yes amaqiniso la kufanele asize kodwa into enqoba lonke uhlobo lwenhlupheko eyenza umuntu angayibulali mayisexakekile. Eyenza umuntu avuke ekseni ubuso obukhanya intokozo ibuye yilento le uPetro asifundisa yona la ukuthi uNkulunkulu kunezinto asibekele zona emazulwini asilangazelele sibheke sinambithe isekude ngiyathanda icule lithi hey sengiyabuza ubumnandi obuvela kuwe ekhaya ngizongena masinyane emkuba sengathi uNkulunkulu uyayithumela lezi zinto njengoba sibhalela siqale sinambithe sisangala khona sokwazi ukubekezela. UJesu wabekezela ihlazo lesiphambano ngenxa yentokozo ayibekelwe ngalena. Likhuluma kanjalo izwi likaNkulunkulu. Njengoba beqinisele esiphambanweni nje ehlukunyezwa abantu, uqinisela ngoba ubuka ngale kwesiphambano ubheke uSunday morning weResurrection. No 40 days later weAscension. Nelanga yobuya ngalo lenkazimulo yingakho kwazukubekela ukubekezela Friday afternoon. Mabe samkhufela ngamathe bemshayela ngeyipikini. Nathi sabantu abanjalo sabantu bethemba kanjalo bathando. Iba umuntu onjalo enhlizweni yakhe, iba umuntu ogoloze ngaleli themba uNkulunkulu akunikeze lona. Kuzogcina wena okholwa uNkulunkulu, akuzukugcina abantu noma bangenzani. Right. So ngiyasibe nethemba ngiyakubala lokho. Intokozo siyibonile. Ufuna sithokoze ngalo kodwa futhi uyasitshela kuverse 6, buku verse 6. Enithokoza kakhulu ngakho yonke into engichazela yona, nithokoza kakhulu ngayo noma nakuba manje nidatshukiswa yilingo eyinhlobonhlobo. Asibe nentokozo ngenxa leli themba noma zikhona iyilingo eyinhlobonhlobo ezisidabukisayo okwamanje. Athi kuverse 7, ukuze ubuqotho bokukholwa kwenu, ubuqotho igenuineness, ubuqotho bokukholwa kwenu, okuyigugu kunegolide elibhubhayo noma livivinywa ngomlilo, kufunyanwe kube ngokubonga nodumo, nokutuseka mhla kwembulwa uJesu Kristu. Uthi inhlupheko ziyafika, ngenhloso yokuthi ziveze ukuthi wena ukukholwa kwakho kugenuine, i-real deal ukukholwa kwakho, i-real McCoy. Awushayi nge-Fong Kong yokukholwa, i-Fong Kong yokukholwa, ile eqhuma masinyane kodwa makuphumilanga besiyasha lembewu. Thina bazalwane sinalokukholwa kwangempela okubekezelayo makule inhluphekweni. In fact kunentokozo even kuzona inhlupheko bese kuyavela ukuthi kuyinto yangempela. Uthi lokho okukholwa ke mase kudlule kulezo inhlupheko kuzoba udumo nokutuseka mhla kwembulwa uJesu nokubongwa. Iphutha abantu abajwayele ukulenza bathi lokhu yakubongwa nodumo nokutuseka ukubongwa kukaNkulunkulu, udumo lukaNkulunkulu nokutuswa kukaNkulunkulu cha. Ukhuluma ngokubongwa kwethu la. Ukhuluma ngodumo lwethu. Ukhuluma ngokutuseka kwethu mhla uJesu ebuya. Yilanga leglory kubazalwane lelo. Akabonakale siyakuba yikho. Yebo kwamanje sifana nabo. Kodwa mhla ibonakaliswa siyofana naye uJesu abantu bayosibona ukuthi kahle kahle sobani kwangempela iyovela inkazimulo yethu yilanga lokubongwa lokupraisewa uNkulunkulu nabantu neyingilosi ngisho amadimoni ayozivuma yilanga lokubongwa yilanga lodumo yilanga lokutuseka mhla uJesu embulwa asibekezele imbijana sibekezele kwamanje uthi kuverse 8 ekhuluma ngoJesu enimthanda ningambonanga ukuthi nakuba ningamboni manje kodwa nikholwa nguye. Funa simthande uJesu, funa sikholwe uyena.
nithokoza ngentokozo engenakuchazwa ngamazwi netuseka unayo le ntokozo again. Okwamanje siyabekezela kakavezwa uJesu. Kodwa siyamthanda singamboni kanjalo, asifani noPetro wambona ngamehlo. Thina siyakholwa yena singambonanga, futhi asifani noThomas owathi mangingaboni ngeke ngikholwe. Thina siyakholwa ngenxa lezwi likaNkulunkulu. Kuthi noma singamboni kodwa siyamthanda manje, sikholwa uyena and siyathokoza ngenxa yomusa wokuzalwa kabusha nefa esilibekelwe emazulwini ngenxa yokuthanda uJesu. Sabantu abanjalo, abantu bethemba, abantu bokukholwa, abantu bothando olibheke kuNkulunkulu nokwabanye abantu, even though izinto zethu zingakafezakaliswa okwamanje. Athi kuverse 9, namukela umphumela wokukholwa kwenu okuyinsindiso yomphefumulo. Lokhu kukholwa eninakho ningambonanga uJesu kunomphumela, umphumela wakho insindiso. Uyathola umqondo la ukuthi noma sinefa eligcinwe ezulwini nathi sigciniwe singalahleki, kodwa akusiyo lento yokuthi once saved always saved. Kune process in between yokugcinwa ekukholweni, yokugcinwa ekubekezeleni, yokugcinwa entokozweni, yokugcina othandweni, la in between ukuzalwa kabusha nokunikezwa ifa, hayi ukuthi uyaphela nje la bese uqhamuka usuvumbuka efeni. Ngezwe leyo nto, hayi ukuthi ufike usindiswe bese uphila njengedimoni bese uvumbuka usumntwana kaNkulunkulu mase kutholwa amafa. No, uNkulunkulu uyamsindisa umuntu amgcine ensindisweni, amgcine ekukholweni, amgcine ekubekezeleni until ilanga lo lokunikezwa kwakhe ifa. Oqale umsebenzi makuthi uyowufeza, hayi ukuthi uyasikipha la ayowufeza ngale, ufeza every day. Ingakho ma usezonweni usindiswe ngempela uyaphenduka, ngoba uNkulunkulu ubhizi ufeza umsebenzi ukwenza uphenduke. Ma ungaphenduki, something fishy. Mhlamba ukho kulento le. Abasindiswe ngempela uyababona kuyimanje besakwiprocess, bawa bavuke mabewa beyaphambili beba ngcono 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 until ilanga leperfection. Amen. So ke sikhuluma ngensindiso engalahleki, kodwa hayi ukuthi insindiso eyilayisensi yokona. Abantu bacabanga kanjalo abanye. Bacabanga ukuthi uphakamisa isandla, usho umthandazi, usho umlolozelo thizeni, buyele ezonweni zakho, uright ngale. Sho. Angithi ngasiphakamisa isandla, angithi ngabhabhatiswa, manje nifunani kanti? No. Le nto esiyamukele iwuphila, iyabonakala manje. Washo njalo umuntu, wathi umuntu uma ekubuza ukuthi wazi kanjani ukuthi wazalwa gatsheni, ungabothi wazala kukhombisa i-birth certificate. Mhlawumbe awunayo, ngiyasazi isimo gatsheni. Mhlawumbe nepasa lakho. Wathi usho ukuthini ukuthi ngaza njani ukuthi ngizelwe? Ungiboni ukuthi ngikhona manje. Nensindiso injalo, uma ikubuza umuntu wazi kanjani ukuthi uzelwe kabusha wena, awuthi ngabhabhatiswa, ngaphakamisa isandla, ngenzani. Uthi ngibuke manje, ngilwa nezono, ngiphenduke ezonweni, ngikhule enkosini, ngibuke manje bese uyabona ukuthi I'm alive. Ngakho ngazalwa. Verse 10. Mayelana nalensindiso ke, abaprofethi bafunisisa becwaningisisa ngomusa okwaprofetha ngawo ebeniza kuwenzelwa wona. O-Isaya bayikhomba inceki kaJehova eyoba yinhlawulo yezono, ngemvimbo yayo siyophiliswa, yayithwala izifo zethu, yahlatshwa ngenxa yethu. Kodwa babengazi kahle o-Isaya ukuthi ubani lo, inini la, iyokwenza kanjani lento. Uthi bafunisisa becwaningisisa ngomusa okwaprofethwa ngawo ebeniza kwenzelwa wona, baphenyisisa ukuthi yisiphi lesikhathi futhi sinjani leso sikhathi esasikhonjwa umoya kaKristu owaye kubo efakaza ngaphambilini ngenhlupheko yikaKristu nangenkazimulo eza kuyilandela. Uyayibona isequence, inhlupheko, inkazimulo, inhlupheko, inkazimulo. Mawuse inhluphekweni noKristu uzokhazimuliswa naye. Bekezela enhluphekweni ngoba yikhona inkazimulo. Bekezela ngoFriday ngoba uyeza uSunday. Amen. Uthi kuverse 12 bambulela ukuthi lokho ababekwenza baba ngazenzeli nje bona kodwa kwaqondene nani njengokuba bakhuluma ngalezo zinto izinto ababe professor kwakungazone zabo isikhathi singafiki isikhathi sasiqondene nalabo Petra ababhalela nathi manje esiphila after ukufika kuka Jesu uthi nani esenzizwa ngabashumela ivangeli kini ngomoya ongcwele othunywe evele ezulwini lezo zinto iingelosi elangazelela ukuyibona uPetru mayishiya nokuthi neyingelosi ziyafuna ukuyibona lezi zinto nabaprofethi babeyifuna indlela yakhe ukuthi webazalwane lento eniyiphethe iyamangalisa lento le this is the best thing in the world lento esikuyona yensindiso ngisho abaprofethi babeyifuna endulo befuna ukuyazi neyingelosi ezulwini zifuna lenze zifuna ukuunderstand lento eyenzakalayo iyona research yo Gabriel lento thina esi-experienceayo iyona project enkulu kaNkulunkulu ukusindiswa kwabantu abayizoni abagcine emhlabeni azayobanikeza ifa elingunaphakade emazulwini iyona isona spectacle somhlaba wonke se-universe yonke le kubhekwe lento eyenzeka kuthina ungayishiyi lento uhambe uyofuna imali yasemhlabeni Ungayishiyi lento ngishiyi ngilosi ezi-interested kuyona ngoba ufuna nje ukwamukelwa abangane esikoleni ufuna ukuthandwa abantu emphakathini nasemsebenzini Bekezela noma abantu bengakufuni ngoba ukhethwe uNkulunkulu wena ugcinwe uNkulunkulu wena uzalwe uNkulunkulu wena kunefu uNkulunkulu akubekele lona ife limangalise yabaprofesa babefuna ukulazi ingilosi ezifuna ukulunderstanda hlala kulento this is the real deal Bekezela inomvuzo omuhle lento esikuyona inefa elingunaphakade amen asithandazeni